ley suudu doctore communautaire yirmajo bete talatare nde rewɓe hamide yewɓe gaari fa gaɗane peese muɓen sage femme e maturan en e infirmiére en ana gondi e wadde yawaraji dartude carnet vert ngaji mabɓe rewɓe yogaɓe hamili en ceedeke tampirindiji batte ñaw ɓuɓalla
kono wara damne nen
mbiɗe wondi e ñaw ɓuɓal o ila ɓam mi reedu suudu doctorore iwmi jong dokki kan cafaje so gonga o ɗum tampini kan sanne wakkati nomi reedu sukan arande o ɗum kutteje muɗum matama feydu cellal makko gonga mi reedu ñaw ɓuɓal o ɗu anay an mi immaki mi yaaha doctoro ɗum ko ɗum nawi sanne ko urgence naɓami tafom fade am yettade ɗo e kolliti kam miwiɗe ñaw pali o woni
amfosnado
e wi docteur louis traware médecin généraliste ccrf kadi wonko jomidiri hakkunde ñaw ɓuɓal e hamilaku omo date rewɓe sowiɓe gara law wadde peese muɓen illa jonte arandeje e hamilaku pati keɓa tiɗallaji yogaji
la grossesse le palu c'est deux
reedu kan e ñaw ɓuɓal yo kulle ɗiɗi nawɗi reedu ana wawi wadde so ñaw ɓuɓal o satta ñaw ɓuɓal o ɗu kutteje muɗum ana wawi matede edu debbo kaminɗo fa yetto suka muɗum e hoore to debbo kaminɗo ɗati ɗiɗi mi jokkata ele sawrugol muɗum mi ƴewan tafon so tawi ñaw ɓuɓal gonɗo e makko o wona ko nawi sanne so ɗum nawa sanne ni mi dokkan mo moɗe so tawi ɗum satti sanne pikiriji wattete e makko
et les perfusions de kinine
docteure en ɓe tindini wiide sini rewɓe hamali e jaawi peese no hanniri ñaw ɓuɓal ana wawi wadde kutteji dow inniraɗo e ɓinguel fou eɗen wawi jaati latade sababu samugol reedu rewɓe yogaɓe docteur yacouba dambélé gynécologue obstétricien ccrf sigaso
si la femme enceinte
to debbo kaminɗo ñaw ɓuɓal o ana wawi wadde so reedu makko bona ana wawi du latade sababu o ɓeyna tawi rendu yettaki eɗen wawi latade sababu du hadde suka makko o mawde so heeɓi suka du a tawan poid muɗum ɓurta kiloji ɗiɗi e feccere
500
kutteji ɗi rewɓe hamali en ɓe jaati dulla to yoro soto e ɗo ɓama koɗɗo ɓe koltiwide ɓama safareji mabɓe faɓe nden to e o ñawu
mi waɗi le suudu doctoror ɗo famin peeso analyse ngaji ɗi gammiɗi holliti wiide ñaw ɓuɓal o woni an doctoron en ɓe dokki kan cafaje mi waɗi famin ƴewto ñaw ɓuɓal o ka wala e am noon hollitiri wiide analyse ngaji ɗi gammiɗi ila fuɗɗore reedu andu a bada mi heɓa e ñaw ɓuɓal mi wara le suudu doctoror nde wakkati fuu fami ƴewto mi heeɓi cafaje ɓuɓal coro arkila leltomin
fa rewɓe hamili en ndento e o ñaw kanankoɓe leydi meɗen ndi pi dabareji hokkude rewɓe hamili en arkillaji illa yagol muɓɓen arandeje peese ley cuuɗi doctoro forba noon du safare cakkotode o ñaw noddirteɗo sp kañum du an hokke mere mere ɗo gadduɗen e yewtere rewɓe nde hannden namɓe hollu en yontere warore fa garte e yewtere wonde